είτε ατσουέ του ιέ, τεραν είτε φαινουέ, τε παπέ χωρονέ, τεν άρα καυτά. Τεν άρα καυτά, ωστά τα νέματε, ότε τάου, ότε μάρμα, ότε ουχή, ότα χειράε. Τεν άρα καυτά.
E honore e gloria, e mangarongo ki runga ki te matoa te whenua, whakaro pai ki ngā tangata katoa. Arohaina ngā teina me ngā tuakana, whakahonore te ato tātou kīngi a tuheitia, te whirinaki a whatumona. E te ariki nui e te ata, ko koe te arawhata ki te hunga wairua, e noho mai nā i te wahingaro. E tiaki nei te aka I piki ai a tāwhaki ki te rangi tua ngā huru. Tukua mai te ngā kaumahaki e kūpapa atu nei. Tēnei o mātou pononga tāne, pononga wahine, ngā morehu o tēnei ao, mate mate tino I atu ki a koe. Ko mātou tēnei e muru nei, ki mua ki tō aroaro. Manaaki te a mai I roto I ngā mahi, whakaorangi a mātou. I roto o mātou māuiuitanga. Anō e pā, ko koe te timatanga, ko koe te whakamutunga, ko koe te mana mutunga kore. Rire, rire, paimārire. Tō ti ākinga whakaora maramatanga mai e te atua, o tō mātou kēngi atu heitia, o te whirinaki a whatumuana, Te kāhui ariki mō ngā tinana e mā wiwiana, taino ki a mātou kato I te rangi nei.
Ka aho te pō, ko kere ki tāku. 104.6 FM.
Tūmeke. I tī rea teitei kahi kātea kataia. Ko tōna tikanga ahako he maunga me tau iti, mātou kaha, mātou maia, ka eke koe ki te taumata. Even though you're a small bird, you still will be able to reach the highest of all pinnacles. Te reo,
te reo,
te reo irirangi.
O Ngāti Tamo.
104.6 FM.
Tūmeke.
Tono na teitaha.
E tāki rā.
Six FM.
Tūmeke.
bato pito pa kati kati mora kabuta ne kwena ha kabuta ne kwena
arataka ya makite piti piti makite pa pa makite piti piti maki eita maki tamara eita masu tamara
ya makite piti piti makite mai mo makite piti piti maki eita masu tamara.
Te reo,
irirangi.
O Ngāti Tāua.
104.6 FM.
Tūmeke.
Taught them when we were young. My parents were taught them. I was guess our grandparents, but my understanding of it was that it was around in Tapuia's time, and it's been brought through and taught to all the generations from one Wiriwiri Tiranga Paitapu He was also a master carver, a waka builder, a tiranga wawai. So that's been his taught that. He taught that while he was alive. And a lot of those aunties on the front line were products of their parents who were in, taught by him, as well as them. They're like Te Pau Manga Tawhiri Junior Group, I think they call it, Junior Club. Aringa, and we performed it as our Waitatira, our choral today, mainly because Tainui is holding the Māori for the exhibition. Waikato Tainui holds the Māori at the moment, with Te Papa, and Uenuka is one of the most significant Tonga that we have here, so that's why we put that into the program again this year. It was to pay our respects and to that, our Tonga and the exhibition. That Te Puia composed. The full composition covers a lot of things about her life before she decided to take up the reins and drive the Kingitanga Kaupapa to try and achieve her tupuna's, her uncle's aspirations in regards to the Kingitanga. She started up the band, she actually started up a traveling haka troupe. So they'd walk around and fundraise, and it starts with, and some aspects of her own private life as well. It's quite hilarious, and it's really honest writing, if I can say that, honest writing, and that only Māoris can write that. It's about some really personal issues, but it's delivered in such a way that it's not comical, but it's humorous, but still honest. So it talks about her life, about all their people's life, the people that came to work with her, the Paumanga Tawhiri, and how they actually worked and built up enough pūtea and built up the ground in Tiranga Wawe so they could afford to cover the cost of build Mahinarangi where it is today. That's what their poem is about.
Thank you.
Ngāti Haua took it out of the Bible and they've adapted a tune to it. And so it's really, it's a good way for them to one, learn what's in the Bible, as well as, you know, you're singing, you're enjoying it, you're praising everything, and it's good for the young people. When I first heard it, I loved it because it was a bit faster than that. The tempo was different, but I think it was appropriate that they slowed it down for this particular movie because it's our Kaumatu group, and they have a different wairua as well.
Oh, yeah.
ko nei ra kan som kafia from Ngati Mahuta. And it's a farewell song, so you're saying, Hei ko nei ra I te ui e noho I ra. You're leaving as we use for an exit. Very often used for exit, mostly used for an exit, because of the simplicity of the words. And she wrote that. I guess we're just sharing it around the whole of Waikato, really. But the words are self-explanatory in that way, it's a...
Oh,
Ngāti Tamariki.
104.6 FM.
Tūmeke.
Te reo iriragi.
O Ngāti Tamariki. 104.6
FM.
Tūmeke.
Ko te reo te tuākiri, ko te reo tōku ahurei, ko te reo te ora. Language is my identity. Language is my uniqueness. Language is also my life.
Te reo,
te reo,
te reo iriragi.
O Ngāti Tamariki.
104.6 FM.
Tūmeke.
Te reo.
Te reo.
Te reo irirangi.
O Ngāti Tawa Oko.
104.6 FM.
Tūmeke.
Ah.
then we got to swim.